waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a qaybaha kale ee gobolka New South Wales ee ka baxsan magaalaweynta Sydney ayaa digtoonaan dheeraada galay kadib markii la ogaaday in qof qaba xanuunka coronavirus uu ku dhex safray. madaxweynaha Mareykankuna waxa uu ku boorinayaa xubnaha xisbiga jamhuuriyiinta inay soo baxaan oo u codeeyaan isreereebka doorashada sanadka ee muhiimka aadka u ah ee ka dhacaysa gobolka Georgia. qaybaha kale ee New South Wales ee ka baxsan magaalaweynta Sydney ayaa digtoonaan dheeraada ku jira kadib markii nin qabay xanuunka coronavirus uu kumanaan kilomitir ku dhex safray gobolka. New South Wales ayaa laga diiwaangeliyey 4 kiis oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey maanta oo ah talaado bisha December-na ay tahay 5. 3 ka mid a dadkaasi ayaa lala xiriirinayaa xanuunka oo ka dilaacay xaafadda Barela ee galbeedka Sydney. qof kalena waxa uu la kulmay dad xanuunka ka qaaday xaafadda Croydon, waana qof hadda ku jira iskarantiil. 18 jir ka soo jeeda xaafadda Barela ayaa la sheegay inuu booqday magaalooyinka ka baxsan Sydney ee Orange, Nyngan iyo Broken Hill. kumanaan qof oo reer Victoria ayaa weli ku xaniban gobolka New South Wales kadib markii Victoria ay xirtay xadka ay la leedahay gobolkaasi habeenkii Jimcada ee bisha Janaayo ay ahayd 1. In ka badan 2,300 oo araajiya ayaa la qabtay, iyadoo dadka araajidaasi soo gudbiyay ay doonayaan in loo ogolaado inay xadka ka soo gudbaan. laakiin ilaa iyo hadda 3 bisha Janaayo oo axaddii ahayd, waxaa araajidooda go-aan laga gaaray 175 qof oo keliya. Victoria ayaa laga helay 4 kiis oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey maanta oo talaado bisha December-na ay tahay 5, taasoo tirada guud ee dadka xanuunka qaba ee gobolka ku sugan ka dhigtay 38. West Australiana waxaa laga helay 1 kiis oo coronavirus ah, iyadoo 3 kale oo qof oo laga helay xanuunkana ay qabaan ayaa la yiri xanuunka nooca aadka u faafa ee ka yimid dalka UK, balse dadkaasi waa dad hoteel ku karantiilan. nooca Britain ka yimid ee COVID-19 ayaa la aaminsan yahay inuu 700% ka faaf badan yahay kii hore loo yaqaanay, waxaana uu ku khasbay England in gebi ahaanba bandow lagu soo rogo oo xanibaado cusub la saaro. Australia ayaa ilaa iyo hadda laga helay 5 kiis oo noocaasi ah, iyagoo kala ah 2 laga helay gobolka New South Wales, 2 Victoria iyo mid South Australia. Premierka gobolka West Australia Mark McGowan ayaa sheegay in kaysaskaasi hadda si fiican loo maareynayo. Ra-iisul wasaare Scott Morrison waxa uu difaacay qorshaha dowladdiisu ay doonayso inay ku ansixiso tallaalka cusub ee COVID-19 marka la gaaro bisha Maarso. waxaa soo baxayay baaqyo lagu doonayo in lasoo dedejiyo ansixinta tallaalka iyadoo xanuunku uu ka dilaacay magaalooyinka Sydney iyo Melbourne. Bill Shorten oo u hadlay xisbiga Labour-ka ayaa Channel 9 u sheegay in dalalka kale ay markiiba bilaabeen kuna guuleysteen inay dadkooda tallaalaan, balse ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa Radio 3AW waxa uu u sheegay in arinta oo lagu degdego ay runtii khatar keeni karto. Mr. Morrison ayaa sheegay in dalalka kale ay la tacaalayaan xanuunka oo aad uga dilaacay, Australiana aysan u baahnayn hadda inay qaadato, ayuu yiri, khatar badan oo aan loo baahnayn. dadka kasoo safraya magaalaweynta Sydney ayaa wajahaya ku dhawaad $8,000 oo ganaaxa haddii ay galaan ACT. dadka degan gobolada ay ku jiraan Central Coast, Blue Mountains iyo Wollongong ayaa hadda laga mamnuucay inay u safraan ACT ama Australian Capital Territory haddii aan ogolaansho gaara la siin. wasiirka koowaad ee ACT Andrew Barr ayaa sheegay in booliisku ay baarayaan gawaarida leh taarikada gobolka New South Wales. madaxweynaha xilka kasii degaya dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku boorinayaa codbixiyaasha jamhuuriyiinta ee degan gobolka Georgia inay odeeyaan Brito waxiliga Mareykanka oo talaada ah iyadoo halkaasi ay ka dhacayso doorasho gaara. Natiijada doorashadan ayaa go'aamin doonta xisbiga markaasi maamulaya aqalka sanadka ee Kongreska dalkaasi. Mr. Trump ayaa ku celiyay eedo iyo hadallo been aha oo ah inuu isagu ku guuleystay doorashadii madaxweyne ee lagu qabtay gobolka Georgia mar uu ka hadlayay isu soo bax ka dhacay magaalada Dalton ee gobolkaasi. Madaxweynaha ayaa hadda u ololeynaya labada musharax ee ka socda xisbiga jamhuuriga ee kala ah David Perdue iyo Kelly Loeffler. Berita oo arbaca magaalada Melbourne xoogaa roobab ayaa la filayaa 20 digrii bay gaaraysaa, halka Sydney sidoo kale roobab la filayo iyo 25 digrii.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.